Leo si kama kitambo, nilikosa mpaka kolabo.
Si kama kitambo, nilikosa kama shona ngoma zetu zilibo.
Armeni beba kila mara mimi nina fly, baraka zake na mafeva zina multiply. Ameni beba kila mara mimi nina fly, baraka zake na mafeva zina multiply. Ameni weka niko juu kama sele, juu kama sele. Ameni weka niko juu kama sele, acha nifanya superstar kama
shaka. Ameni weka niko juu kama sele, juu kama sele. Ameni weka niko juu kama sele, ameni fanya superstar kama sele.
Sasa nimepozi yote yale kupitia maombi ye,
labda amenifuta machozi, machozi, machozi.
Tunataka angaza juu, nataka Mungu na madola.
Uwe unajaribu wa maua geka bola, atakufanya jina kubwa jina pigi kama Nela.
Na my enemies watakuwa ma storyteller.
Mefanya masha imebadlika badlika, inuka inuka bodas. Unazivuka zivuka zunguka zunguka haters. Wana shituka shituka aibika aibika, jina lake zifika zifika tukuka.
Ameni weka niko juu kama sele, juu kama sele. Ameni weka niko juu kama sele, acha nifanya superstar kama sele. Ameni weka niko juu kama sele, juu kama sele. Ameni weka niko juu kama sele, acha nifanya superstar kama sele.
Ameni weka niko juu kama sele, gospel one bandit top me na mpa yo glory man.
Ameni weka niko juu kama sele, acha nifanya superstar kama sele. Ameni weka niko juu kama sele, juu kama sele. Ameni weka niko juu kama sele, acha nifanya superstar kama sele.